lang ako sa Berry. O sa Riyas na lang ka. Pwede, pwede. Eh, gabi ko dyan, mahal. Wah, ako sa Berry lang ka, halangat. Haso ba? Maharis na rin O umago sa maliit. O kuno, malalamala ka na. Mahagula na ay dibala ko siya. Malalamala kismayo kuno, luhayo. O Ahmad na rin ko kayo. Taas ay ako sa Berry kaya na mahagula na ay. Ang arintan ka halang. Wah, ako ay na. And it's a hard world book. But my doctor, Shabka, or Kumul, and Hagra Malayo Kismayo, the best had the Hashaglea, Ingria Lagarabahayo, or Lele, I am Kamal Medinin, about Bible Rusamainin, Lele, I am Hagra, I am the Hisho, Silas Lamehayo, Lagaso Gabe, so I will be Militia, but the Mangura, the head there, or Shah Udden BC. Dad kudu mahagura na yey, and tabaneye kudu halkaas lagu laayey, oo meedka laga soo aruuriyey, and ilaa sharci ila xalayna la aruurinayo, mahagura na dadka oo maartay, guriyaha laga aruurinayo iyo suuqa laga qabanayo, oo hadda saa kala hadda meedkoodu u daatan yahay qaybo ka mid ah macnaha, xeebta uu daatan yahay, arrintaas ayaan ku xaqiijinaynaa cid walbana wuu ogtahay, marka arrinta arrin qarsoon maaha waa arrin xaqiiqa ah oo cad, ma u baahna wax baaritaan la yidhahdo maxaad ku xaqiijinaysaan. Sidaas way walaal waxaan ka tilmaami karaa dhacdooyinka ugu dambeeyey inay hadda dad badan ay xiran yihiin oo suuqa laga arurayo la barakacinayo la argagixinayo oo dadku wax guryaha ka soo bixi kara ayna jirin shaladan ugu dambeysayna laba nin oo nin maxaa garaadaay ganacsadaha iyo nin oday oo nabadood ah in lagu dilay maxaa garaadaay inta sidaa guryahooda lagala baxay banaanka lasoo dhigay meydkooda oo shalay xalay la duugay taasaan ku cadaynaynaa cid walbana ay ogta xiriir in badan baa la sameynay anagu markaan nahay beesha maxaa guraabaad sare ee gobolka dego inta badan maamul haddii meel laga dhiso mucaarad ma waayo ama maamulka sida jiro mucaarad ma waayo annaga inta badan marka hore waan taageernay maamulkaasada ah maamul taageerada ayada ahayd waxaa ka dhammaan weyday in si gaar ah loo beegsado dadkii shacabka ahaa oo aan hubaysnayn oo hantidooda la banaysto oo cirdigooda la banaysto oo naftooda la banaysto taas ayaa marka lagu adkaysan weyna inaan ka hadalna maanta taas ayaa nagu kaligtay markii in badan aan doo qaadanaynay oon u samraynay oon lahayn maamulka uu isbedeli doona amni la sugmi doono wax badan baa qabsoomi doono taas ayaa marka kaligtay inaan ka hadalna maanta ugu dambeyn waxaan baaqan u jeedinaynaa in dadka xasuuqa laga daayo oo ummadda magaranaysa si soomaalinimaha loola dhaqmo haddii arrintaas ay dhihi weeyo wixii ka imaado oo awaaqixumo ah waxaa yeelanaya maamulka axmed migoore ayaa qaadanayo sidaasaa marka yaan yaaleenahay ugu dambeyntii.